Junulu, yeah. Yeah, bawe.
Baby Prezi, hold up, hold up. Mboni kwa konesha fika muda, sika mapacha tuna, tuna. Wanaponda tulifofanana, yeah, yeah, yeah. Baby, believe me, wendo roho yangu kwako niko hivu. Yo, mimi weni yotakura moyo wangu, sweetie. Your love is killing me slowly. Watatonga watapakana sana, eti maji mikwako ntazama. Kwa waganga unakesha kwa ndumba, penzi letu kutaka kuyumba. Love you, I tell you nobody. You my only one, mwingine sitaji. Kama mganga na ni wewe, itaganda na na wewe. Girl, umeni data, nami umeni nyaka. Mwingine sitashika, ni wewe. Girl, you my number one. Unawaka kama fire, yani so desire. Ni wewe.
I love you my baby. You my sweetie, my darling. Nikupeleke nyumbani. Mimi you my everything.
We'll go it up.
I love you my baby.